chen mo chomo kanya kiti bin yuso bin ni mo win ko na jam ni dau ke kul tendo mo wone mine ni tindo turo mitke jedo tare ko akela akela ma onge tende gi donge aneno suto wang chen mo chomo kanya kiti bin yuso bin ni mo win ko na jam ni dau ke kul tendo mo wone mine ni tindo turo mitke jedo tare ko akela akela ma onge tende gi donge aneno suto bin yulo Kagachotiwi, pinyulo, kagachotiwi, pinyulo, kagachotiwi, pinyulo, kagachotiwi.
Jodongo masikong ogonyo koth piny e nyitot. Giyiengo tigi okwajo. Gihum nono, ang'o marach, omera.
Chieng' odak rieny, piny mudho. Oganda joko chung ter ki hondu ko tweyo dhoon chunjigi Odiene kinda kuru ga sumbi Omera ngoma raj Miewe
Pinyulo kagacho tiwi Pinyulo kagacho tiwi Pinyulo kagacho tiwi Pinyulo kagacho tiwi Ni otamo nyaka jongad rieko Joko rwach duto Wach ni omomo ajoke nyaka lundo Pin otwele so Pin otwele so Goyo jigi bar ogwal Orodo jinyangenga Pin otwele so Pin otwele so Goyo jigi bar ogwal Orodo jinyangenga Toro to sehulo Wach ne jomarie Kati more tingwenge umalocho mesiyo se chopo
Kare mesiyo lor
Kare mesiyo lor Los kindigi yesu kare mesiyo lor
Kare mesiyo lor
Kare mesiyo lor Los kindigi yesu kare mesiyo lor Alongo ito wana, alongo ito morena Kine mageni itaya, sosa matembe imboya Wasiku anyolora mona, anachomkure Ondegiru todwe roha gaye, ireschunya Alongo ito wana, alongo ito morena Kine mageni itaya, sosa matembe imboya Siku anyolora mona anachomkure Ondegiru todwe roha gaye Ireschunya Simba kwaja Okepe manigino denda kilor Owila mondo ireschunya
Manireschunya
Simba Simba kwaja Okepe manigino denda kilor Owila mondo ireschunya
Manireschunya
Simba Simba Okebe manigino denda kilor Owila mondo ireschunya